bona sike besalungisa ngaphakathi mhlawumbe nje ngekudobela isithombe ngokwenzakalayo ke la osukwini namhlanje oba ke noma ngathi ke imeya yomkhandlu wetheke umnomzana umxolisi Khawunda ehambele ke yona lendawo nalapho khona ke ehambisa wona ke umkhankaso wakhe operation sukuma sakhe endaweni ke yasegale noma nje yasegale ihlekisa zone kumawadi ke noma nje amawadi ke amaningana engizowabala nje ngikhuluma nje ngowadi 26 uwadi 27 uwadi 28 uwadi 30 kanjalo nowadi 33 no one 32 kanjalo no what 62 kanjalo no what 101 yona ke tho akade etho kade nayo kusukela namhlanje lapho khona ke sibheka nje ukuthi masibheka nje kafushane into akade eyozibheka khulu lapha na ku what 26 bebheka nje indawo ezibhekene no main cell market isuccess yakhona ukuthi ke isinga kanani ne renewal at Kegood municipal flat challenge izona ke ngqina phakade ezibheka ke ku what 26 kanti kaphinde ke futhi kabheke nengala sizinda ke endawo weniya laphaya aphinde ke futhi ke kuyona ke indawo kade ibheka khulukazi ke ibheka nje ingqini number esihlangabezana ke nayo ke leyo ward uward ngaphansi kuwa ward 26 kana ke kuward 27 besibheka lapha na ke indawo esibheka nje indawo esifuze Westgate Gardens Detonate Renovation and Retaining Wall Damage by Goods and 20 njoba nje kwazi ukuthi ke konke lokwenzeka ngonyaka 2015 aphinde ke sibheke noma nje ukuhlinzekwa kamanzi kanjalo ke nengqala sizinda khona leya ndawo uphinde ke futhi ke uphinde wabheke indawo ke noma nje lapho ebheka nje indawo ye tennis court ukwakhiwa kwayo ukuthi ke isi how far nje osukwini lanamhlanje kade ku lapho ke bekuyona ke ama challenges kade ebhekene ke no ward 27 kanti ke ward 28 bebheka nje indaba ezifuze i boxing gym iholo lapha yana ke ekuyibizwa ukuthi ke iJohn noma nje iJohannes Inkosi Street lapho khona ke kune gym ke ekumele ke noma nje gym ke eqhubekayo kuyisakhiwo esiqhubekayo lapha siphinde ke sibheke indawo ebizwa ngo Thokoza 2 iWarwick Avenue 25 Women Stage in the Wall nabantu ke abantu khona nje noma nje ngathi kukhona unkosikazi lapha akohlala kule ndawo oneminyaka njengamashumi amabili nesithupha siphinde ke ebheke nje endaweni ebhalwe ukuthi noma nje endaweni yase ezinhlokweni Market Warwick Avenue project ke leyo eya stopa ngonyaka ka 2017 kana ke konye futhi kade kubheka lapha na old building Clement Rank nalapha khona kubheka ukuthi kube kukhona nje ama illegal dwelling kanjalo nama legal connections akhona ke nayizona ke ingqinamba ngaphansi kwayo ke leya rank aphinde ke wabheka futhi indawo eWest Point noma nje West Point building eMargaret Mcadi Avenue nalapho khona ke kunokuxhume futhi ke khona ongekho ke esimeni esifanele noma ngitsi ke esingekho emthethweni waphinde nje wabheka futhi ke indawo kuward 30 nalapho khona ke ubebheka nje indawo ezibhekene ke nabahlali bakhona mangabe sithinta ke zona ezizindlu waphinde ke futhi wabheka indawo eyase Greenland area ne housing issue kwe nokuchunywa ke kukagesi ngokungekho emthethweni kuleya ndawo waphinde ke futhi wabheka ke nandalo nokuhanjiswa kwendle okubiza phecelezi nge West Collection ukuthi ke yona ke ihamba kanjani kuleya ndawo kana ke uphinde futhi wabheka ke indawo ethinta ke i area 3 housing houses that build near the river kanjalo ke nokuhlanzwa kwendle endaweni ke esondelene leya ndawo ukuthi ke ngabe sona isimo sihamba kanjani waphinde futhi wakuthola phana ke ukuthi ke kunendawo abathi isemathini area lapho khona bekhale kakhulu kona ngendawo yezindle kanjani nokuchunywa ngongekho emthetheni kwamanzi endaweni kulesa sikhathi kanti isikhathi masinjena silo point sisibheka ngaphambi siphakathi sibheka ukuthi ke ngabe ke oproducer ke abahlela ke ukuthi ke ziyaxhuma izinto sebexhume mhlambe sebexhume sebayakwazi ukuthi sikwazi ukuthi simdonse okwenzeka khona lapha ngaphakathi.
Amandla awethu phambili nentuthuko phambili phansi nobugebengu phansi phansi nabadlwenguli phansi phansi nabadayisa idakamizwa phansi phansi nabantshontsha inkukhu zabantu phansi phansi nabasibamba inkunzi phansi phambili nentuthuko phambili phambili nabanomzana abathanda omkabo bethanda imindeni yabo phambili phambili namadoda angashaya abantu besifazane phambili phambili namadoda anakekela umphakathi awuphephise phambili phansi noshuga daddy phansi phansi namablesa phansi Pambili no mama banakekela abayeni babo bebathande nemndeni yabo pambili. Pambili no mama bazithobaya emendweni pambili. Phansi no mama emakhwapheni abafako benten phansi. Phansi no mama emakhwapheni abafako benten phansi. Pambili nemndeni ebumbene pambili. Siyabonga. Uhulumeni nguwethu. Usinguwethu ngempela. Uyasijujukisa sonke. Sithi eh. Usakhela izindlu. Usifakela amanzi. Uhlinzekela ngogesi. Sithi eh. Usiholele izimpesheni. Usiholela amagranti. Awusondlela ingane zethu. Aw sithi eh. Uhulumeni unguwethu. Usinguwethu ngempela. Uzosijujukisa sonke. Sithi eh. Siyabonga. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Uyayivubela. Uyayivubela. Show no it. Show no it. Isela isela wezwa ngobani ukuthi selali yayekwa. Awezwa ngobani ukuthi selali isela isela bani ukuthi selali isela isela bo wezwa ngobani ukuthi selali. Hisela, hisela, uthi selalia. Hisela, hisela, wezangoba. Umdlwenguli, umdlwenguli. Tiselalia, umdlwenguli, umdlwenguli bo wezangoba. Tiselalia, amandla. Away to Sebo. Eh, kube nje yokuyanga ngabe siyaqhubeka manje isikhathi asivumi. Futhi ke mawuqale ngo past 5 usuku namandla wasehekho. Siyabonga. Sibonga kakhulu. Ekuthenini sonke sibe khona lapha namhlanje. Ubuholi obukhona phakathi kwethu buvela kuzo zonke izakhiwo nezakhiwo zikakhongolosi. Sibingelele ama-officials omkhandlu wethu akhona phakathi kwethu eholwa umama umphakathi ongu-deputy city manager. Sibingelele osingabo okuwumphakathi sanibonani. Ngiyababona abanye abazungilalela kahle ngoba basazama ukuqhathanisa lobu sababona lapho obukhanyayo nalobu bumnyama obumphambi kwabo. Ungayihluphi kakhulu, ngisuye ngikrimile uma ngivele ey'thombeni. Kodwa uma usungifuna ngqozo ngithola nginje ngoba kuthiwa black is akushongo mina kusho abantu madoda ningangisukeli. Sifisa ukusho ukuthi asiqale ukufika lapha kule ndawo seClearwood sike safika lapha sasihlole ezinye izinto kodwa kwakhona okusalayo sase savumelana ukuthi sizobuya besizobuya ngomhla ka 28 ku February kodwa ngenxa yokuthi ke imisebenzi kahulumeni mningi ngomhla ka 28 loyo sibe sesibizwa umongameli ePretoria siyoxoxa indaba zentuthuko sase sacela ukuthi akuhlehliswe lolo suku kube usuku lwanamhlanje siyakujabulela ukuthi niphume ngomningi benu nizozwela ukuthi uhulumeni wenu oholwa ukhongolose lapha eThekwini unaziphi inhlelo zentuthuko kodwa ngesikhathi sifika la sahanjiswa impela sayibheka indawo eyiningi emanzi amnyama safika sabona futhi ukuthi abantu bakithi abahlezi kahle ngakho ke kunohlelo lwezezindlu esilikhandayo ukuthi begudluze ngokusheshsha kuleya ndawo bewufa kwendaweni ecishithi mayiphephe kusalungisele ukwakhiwa izindlu ngoba indawo esikhuluma ngayo makufika izikhukhula zihamba nemphefumulo yabantu uma ngabe kungaba nesidakwa esizodwa nje somshayeli wetruck bengahamba bonke labantu abakhela baphansi kwebridge uma ngabe itruck ingaphenduki iwele phezu kwabo mesijika lapho ngoba iphethe uoyela mesiyavutha ishe singaluza imphefumulo emningi yingakho ke sakubona lokho sangakujabulela neze kodwa sase sathi ke ukubabaza akusizi ongase kulekelele ukukhanda isu lelo sulelo elizokuthi besuswe ngokusheshsha abantu laphaya beyohlala usendaweni yesikhashana ukususwa kwabantu ngoba ngiyafisa ukuyichaza le ndaba uma ukhuluma ngezezindlu wonke umuntu manathi hayi kufanele ngiyithole indlu kunemigomo ukuyiyona ebheka umuntu ihlonze umuntu ukuthi uyakwalifya yini noma uye mvumeleka yini ukuthi athole umxhaso manje makuthiwa siyabasusa abantu bakuyashesha la asikahlonzi abantu sababheka umuntu nomuntu lokho akusho ukuthi uzothola umxhaso kusho ukuthi sigudluze engozini kodwa mase kufanele uaplayele umxhaso ungakwalifya akukho nathi singakwenza ngoba umthetho loyo umthetho uthi umuntu ohola imali engaphansi kwa 3500 kufanele ahlinzekwe ngendlu yamahhala eSouth Africa as long as leyo muntu engaphezulu kweminyaka ewu-21 angithi njani abe ngaphezulu kwa-21 namanje amashumi amabili eminyaka kanye nesigamu uma ngabe ke usuku leyo mnyaka uvumelekile ukuthola umxhaso eSouth Africa yonke ngisho ungaye eGoli uma ufikise khona imxhaso apply uqualify uyokwazi kwamukeleka uthola umxhaso kodwa umuntu oseke waba nawo umxhaso waswalunywa nje ukuthi ufuna imali waswawudayise enanda la ngivela ngakhona lapha eBambayi noma eMawoti mawusu udayisile umxhaso wakho emawoti noma eBambayi usuzohlala ngapha ungacabanga ukuthi uzofike ngapha futhi uphinde uthole omunye umxhaso ngoba ikhompyutha ekubhekayo yinye vo awubhekwa amakhompyutha amaningi so uma ngabe wakwawuthola umxhaso emawoti noma eBambayi mawusu uhlezi la eClaywood ngeke usavumeleka ukuphinde uthole omunye umxhaso shuthi awuqualify kodwa yini inkinga yenza ukuthi uhulumeni engakwazi ukulwa nalokwanda komphakathi ongenazi izindlu ngoba fanele siwubuze lo mbuzo kodwa singagcini ngokuwubuza siwuphendule yingoba bakwethu sithi mase sakhile sihambe siyobizana sibize abanye uzani 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 senginitholele indawo laphaya sebeyanda abantu kanti kubethu abantu bekuyidlanzana ngabe kubalula umsebenzi wokuthatha abantu asebefikile ngoba nabephoqwa isimo manje abanye bethu emphakathini uthe nendawo laphaya unendawo laphaya unendawo laphaya unendawo laphaya uhambe rentisa kuzo zonke lezi ndawo leyo muntu uvula ibhizinisi ngabantu abadinga indawo manje akuyonaka iproperty development leyo ngoba iproperty business ngoba leyo muntu owenza leyo nto usuke futhi wakhisa abantu endaweni engasiyone yakhe kodwa futhi abakhokhisa imali abantu ngoba nabantu bayathanda ukukhokha baze bekhokhe ngisho esontweni hayi ukunikela ngisho ukukhokha abantu bafuna lamasonto okusontwa ngeEnglish abalifuna ukusontwa ngesiZulu bafuna nje ukukhipha imali enkulu lapha bakukhonzwa ngeEnglish alishiye likamfundisi uZondi la kade limkhulisa limvikela lapha beround isigxobo lapha endlini kaZondi ngoba manje usefuna ukuyosonto kwelikhuluma isiNgisi lapha kunikelwe ngemali encane lapha kufika insizwe isondele kuwena futhi ingayinhle kahle imani ikuhlinele nje pay to the Lord ayisho ukuthi sicela umnike pay to the Lord uthi uthi sabathe usabheka phansi ufuna ukuzima hey pay to the Lord then ikufaka R100 bakho bokugcina ake niqhubeke nje nikhonze lapha koZondi noDlamini lade nisikhonza khona ngoba bajikele abafundisi bendlwengule futhi bona labafundisi enigijimela ukukhonza ngesiNgisi kubona yibo futhi onomothoso laba abaphinde bendlwengule kurongi lokho benzokubi kodwa nje abantu fanele bazi ukuthi yonke into ayihambe ngomthetho ayihambe ngomthetho now masofaka izindlu ke noma ikuphi befike banda abanye nali igceke siyalibona la bengena abantu bewakha ngale emva kwendlu mase abanye beze bakha ngisho sekuyophumela la iteleni hayi akulungile lokho angithi phela siyabaholi fanele sisho ukuthi akulungile lokho ngoba kona i-development yethu abanye bethu noma sebehlalisana labakha abakhisana khona kwakhiwe ngendlela engangokuthi noma sewufuna ukufaka ipipe lamanzi ngeke likwazi ukufaka ipipe lamanzi akulungile lokho labafowethu nodadewethu aba evictoria abakhishwayo laba u-47 silizwile udaba lwabo futhi silibeke phambili ngoba inkantolo seyisithathile isinqumo sokuthi sukani lapha ya kodwa ngeke nisuke lapha ningazi nizoyapi umsebenzi wethu ke manje njengomasipala uthi sinibhekele ukuthi nakho la nizoya khona futhi sizokuhlela lokho siseyinhlelweni zokwenza kodwa ngiyaliphinda leli masigudluza la kuthiwa gudluka khona sikuyise kule ndawo yesikhashana akusho ukuthi usuzothola umxhaso sindawonye mphakathi ngoba ukuze uthole umxhaso ungena esibukweni la uscreenwa khona ubheke ukuthi ngubani awukaze yini ube nawo umxhaso kanti futhi awusirobhi yini uthi awusebenzi kanti uyasebenza khona abanye abakhala ngeimpesheni ngisho ufuna imali yempesheni uhulumeni uyakubheka ukuthi imalini inzuzo nayo makhona imali okade usebenza kwenye indawo wathola ipension lapho noma umyeni wakho wena umama kade ungasebenzi umyeni wakho wathola ipension ipension yakho uma isifakwa lapha sayithestwa tholakala ukuthi yayithe kuba nkudlwanyana leyo pension leyo wena umama wakwakhe ngeke ukwazi ukuthola impension yakho ngoba kufanele kuze kuvele ubufakazi bokuthi le mali enkulu ayitholile lapho umyeni wakho seyiphelile manje seyithe ukwehlika kodwa uma isakwazi ukuphilisa isaniphilisa nobabini nje banathi nje nize nihlukanise ukufa nisakwazi ukuphila ngayo le mpesheni kuyofanele niphile ngayo le mpesheni kababa kodwa makubhekwa imali ukuthi oyithola inzuzo engenisayo iyumalini ngenyanga noma ngonyaka ube seyunikezwa uhafu wempesheni unganikezwa yonke impesheni yakho uma ngabe kuthola ukuthi inzuzo yakho ayinkulu kakhulu nawe ngikhuluma ngempesheni ngoba ngiyazi ukuthi baningi abantu abarojwayo bengenalo ulwazi ngendaba zempesheni kodwa ungahlali nengane ekhaya ekhubazekile ekhuthazekile ngoba sithi njoba thina sithi igama leli lithi disability sithi ukukhubazeka kuyiqiniso silitoleya kahle impela kodwa lingeni kahle kumuntu okhubazekile ake nje nawe ulizwe kuwena ngibhekene nawe ngithi ukhubazekile dadewethu alizwakali kahle kodwa mangabe ngithi ngesimo kusona uNkulunkulu akudala wayiso ukhuthazekile dadewethu kuyezwakala lokho ngoba ukhuthazwa isimo uNkulunkulu akudala waba yisona. Now abantu ke beyo applyela ke ingane zingahlali ingane zingenayo impesheni ikhona impesheni yabantwana abakhula bekhubazekile. Omunye uzethi watshena umakhelweni wakhe ukuthi iyoze iqala ingane seyina 18 years engazi kune care dependency grant ekwazi ukuthi ingane iqalwe from newborn izifike ku 18 masik 18 years isiyashintsha impesheni sokuba impesheni ke manje noma i grant yabantu abano 18 years kuyaphezulu i disability grant sisendawona. Na kuloludaba lwezindlu ke sengilivala sizoyisukumela lezindawo sizibonile futhi sulkhanda uhlelo sizocela imali kuhulumeni wesifundazwe sinikeze uhlelo lokuthi sibagudluze sibayise endaweni ephephile. Kodwa angifuni ukumalangithi before umhla ka 8 April kuyobe sekwenzakalile lokho ngoba iprocess indaba yezindlu ayifani nalokho ebengikade ngihambe ngikusho la ngithi hey lungisani leli pipe buthani lo dot by this time akube sekwenzeke kanje ama speed humps. Usekhona uSiyane? Nangu uSiyane lapha ngemumva la kade khala khona dadwethu ngama speed humps sithiya wafakwa bazofika ke ocwepheshe bakhona bezobheka ukuthi mayefakwa bazowafaka kanjani ngoba nawo akufuneki igcina umgwaqo usowama speed humps kuba kuba ama speed humps anomgwaqo ongasaba umgwaqo nama speed humps. Yabona nje ngakithi enanda umgwaqo lo M25 mawusuka laphaya kwa best inyuka iyaphezulu enanda akusesiwona umgwaqo nama speed humps sekuwama speed humps anomgwaqo ngoba sekuwama speed humps amaningi ukwedlula umgwaqo. Now fanele bewafaka ke bewafake ngaleyo ndlela ehlelekile. Siwumkhandlu waseThekwini savumelana ukuthi wonke ama-informal settlements sokwenza lokhu kuthiwa ama-upgrades ukuthuthukisa ama-informal settlements lapho abantu behlezi khona sibafakela amanzi khona lapho sibafakela ama-pathways khona lapho bekwazi ukuhamba bengashibuliki uma kunodaka sibafakela ugesi khona lapho behlezi khona kodwa lapho emanzi amnyama ngoba isimo sakhona siyile ndlela ebesiyichaza sibona sengathi kufanele sikuphuthumise ukugudluza abantu kunokuthi sifakele ama-services. Kungcono sibagudluze abantu engozini siyobanikeza ama-services endaweni engconywana yilokho-ke sikuhlelayo. Kodwa kwezinye iy'ndawo la sibona ukuthi abukho umngozi khona sizobafakela amanzi lapho bekhona sibafakela ugesi bekhona phansi nontshontsha ugesi phansi phambili nomasipala ofika kuqashile ligwesi ontshontshi wafaka ugesi osemthethweni phambili. Angiyiphinde leyo. Phambili nomasipala ofika kuqashulela ugesi ongekho emthethweni akufakele osemthethweni phambili. Sindawonyeke lapho. Asikwazi ukufesa ikuqashulele ngoba sithi ufake ngongekho emthethweni sikushiye kanjalo. Fanele uma sikuqashulele ongekho emthethweni sikufakele legal connections. Kodwa mase sibhekana ngqo nalesa sigila mkhuba ukuthi noma sekwenziwe lokho sifuna ukuqhubeka sishontshe. Hayi loya sizukuba namusa kuyena asizukuba nazwelo kuyena masikubamba somane sikubalela yonke imali since wafika ukuthi fanele ngabe usikhokhela malini siyifuna yonke leyo mali kuwena masingayitholi sifuna imvume enkantolo yokuyodla impahla zakhe engalingana naleyo mali. Makufanele sithathe nelobolo nonkosikazi wakho umlobolile ngoba phela nelobolo ugipha imali kuseyivelu naleyo sithathe nonkosikazi loyo umasipala kwemuke nje unkosikazi wakho impela mthathe ayomgcina lapha kuthiwa sizomisa kwi-auction ke mangabe ungamlandi ungakhokhi i-auction lasobamisa khona bonke abantu phambili sithi hayi ke ningakhetha kibona-ke laba esingabadedela asifuni-ke kufike lapha. Ngithi mphakathi ake senze okusemthethweni. Bakhona-ke nje abantu okubathunukayo ukwenza into esemthethweni. Makho nje kwathi nje uthi unembeza akuwa-aplayela amanzi nakusekuthiwa ya-aplayela kubuye kufika usathane ngoba nosathane uhlasele athi usathane heyi wena bakujwayela kabi ungalingi wenze leyo nto usiqhubeka udlela ugesi mahhala. kodwa ngicela umhlabele lo Satan ozokutshena lokho ukuthi uzokufaka enkingeni. Ngicela nje khathi ethi musukubalalela qhubeka udle mahhala ugesi, ngicela nawe umhlabele uSatan uwe Satan akuboshwana kanje kwamasipala uyobungasekho wena, ncono ngihambe nalo osemthethweni. Sicela ama services akhokhelwe, amanzi nogesi akhokhelwe. Kodwa singeke sakwenza ukuthi sinikhiphele singafaki lutho, ngeke sikwenzeke lokho. Kodwa wena ongakakwenzi ungabisaqhubeka uyifakele ngoba uzokwandisa ingozi. Kade ngibona mangiye amanzi amnyama laphana sihamba phezu kwawo ugesi, leyo nto isho ukuthi umphakathi usengozini ngoba nabantu abawuxhumile lo gesi ngiyanazisa nje khona eminye imigudu abangayilandelanga yokuxhunywa kukagesi. Ukuthi nje makwenzeke kancane lo gesi wathinteka wathintwa umuntu uhambe nomphefumulo. Manje sizocela ke nentambo abayisebenzisayo, intambo nje le radio yabona mase kuba yona ixhunywa ngawo ugesi. Manje leyo ntambo ayenele kahle amandla ayo ukuthi ikuvikele mawusondela eduze naye. Kanti lezi ntambo thina esisebenzisayo kwamasipala zihloliwe, ziyaziwa ukuthi zingakwazi ukuyivikela impilo yakho. So sizocela ke siyilungise leyo ndaba. Ngifuna ukungena odabeni lweground. Sikhonjisiwe iground. Basekhona abakwa Parks la. Awuphakame bekubona umphakathi. Kubonakala nje ukukhona. Awuphakame, phakama ndodakazi bekubona. Uhamba nomeya la. Niyambona ndodakazi lo. Kodwa phela usethathiwe unkosikazi womuntu. Sizomletha ukuthi alungise iground angabe selandelwa ama calls asefuna ongaphezulu kweground. Uzokwenza nje indaba yeground. Sivumelene naye ukuthi akathola amapali. Khona amapali asetshenziswa lapha e-Albert Park. La mapali okwazi ukuthi abafowethu uma sebeqeda ukudlala bewaqubule, bewabeka somewhere, bephinde bewagxumeke uma sebezodlala. Ngoba inkinga la emphakathini senabantu abebangisha izinto ezisiza bona, ezisiza umphakathi. Manje ukuvikela labo bantu ingcono-ke kube namapali agxunyekwayo. Nenethi yakhona kube khona umuntu responsible ozokuqoqa mase qeda ukudlalwa ayokufihla endaweni ephephile mase phinde beyakufaka mase bedlala. Uzonenzela ke ndodakazi. Ungihlonipha kabi kabi ke le ndodakazi. Angeke nje angimise phakathi kwabantu abaningi kangaka mase ngabe sawafaka lamapala engwasho. Angikholwa ukuthi engaba ingxenye lawo bantu abangangihloniphi ngale nje ngumeya wedolobha. Ngumeya nje opetshe lonke leli dolobha impela mese nengabe sawafaka amapali just nje amapali amapoles. Ngingambonda kadeserve ukuba semsebenzini. So sikhulumile ke naye ngamnikeza leyo myalelo. So siwafaka ke bafowethu nendlalayo kodwa sofuna ukuthi kube nomuntu obhalisiwe kwamasipala okuyena oqoqa lezi zinto o-responsible khona naye mase yidayisa sizokhola phezu kwakhe ngoba niyahlupha. Into ukuthi kuyeyethu kodwa futhi siyithatha siyintshontshe. Akumajine nje umnomzana wekhaya ofika athengele iy'ngane zakho osofa abafake nje impela osofa ney'tofu kodwa futhi yena umnumzana wekhaya sekubona sekune-truck emnyango siyabakhipha uyabantshontsha. Ayakho i-sense loo nto, eyakho. Enye into efanele siyiyeke njengomphakathi ukuthi yonke into eyenziwe uhulumeni nije kahulumeni ningasho ukuthi eyenu. Ngoba the moment uthe kahulumeni usho ukuthi ngingayintshontsha ngoba kahulumeni. Kanti akuyona kahulumeni, uma sifakwe la endaweni ayisekho kuhulumeni, isisemphakathini eyomphakathi. Nawe-ke mfethu obukade untshontshe ngoba wazi uthe kahulumeni into, siyakwazisa namhlanje lelo ground namapali esowafaka akuwona kahulumeni, awalo mphakathi ogcwele la. Ukuze iy'ngane ingadli iy'dakamizwa, akube khona izinto eziyenzayo, zidlale ibhola, zicule, zize kuleli hholo zizocula, zenze yonke izinto, zidanse, zishaye ingoma, zenze konke okuzobaqoqa ukuphuma kuma-drugs. Kola nje mawuzoqala ukuthi usuzokhipha la mawindi yaleli hholo eliprivate esinikezwe lona kodwa futhi umphakathi uyalidinga ukuthi ulisebenzise, uyisitha sentuthuko. Ngikunikeza nje igama elilula, awulona nje just isela, uyisitha sentuthuko. Ake ngitolike ngesingisi sami ke sishibhile into eliteral nje, you are an enemy of the development. Yasizwe isingisi sami. Ngasifunda ngesiZulu ke mina lesi. Sasifundiswa ngesiZulu esiNgisi. Mshengu yakwazi lokho. Sasifundiswa ngesiZulu esiNgisi. Why am I new teacher? Now we are learning English. Sesiyafunda ke isiNgisi. Mesiyaqala ke khulume ngesiZulu kanichazile kuze kuyovala iperiod. Kodwa ke siyababonga ngoba basenze sababantu. Ngaba sikho lapho sikhona ukuthi ababengekho labo thisha. Basifundisa kahle besihlanganisa isiNgisi nesiZulu. Kwaye kwabangwa kwelinye iclass kwamaphumulo ngivakashele esinye isikole ngiseyilunga leParliament. Kubangwa nje into eyodwa. Kubangwa ukuthi ngimile nami lapha ngilalele uthisha ume phambili ufundisa izingane. Bangwe igama lika deaf noma udeaf. Uthisha uya insist ukuthi udeaf. Izingane zithi deaf, uthisha uthi deaf. Kwabangwa nje leyo nto leyo. Kwaze kwafanele kuzongenela uprincipal manje basayibona impizo suka la. Principal azoxazula inkinga nansi incwadi awuyifunde isithini le story sikhuluma ngo deaf noma ngo deaf. Wayixazulula ku principal leyo ndaba. So kubalikile ke ukuthi sibambisane sonke. Udaba lwamanzi sengiqedile ngalo sishilo ukuthi sizofaka kulezi indawo enginawo ama stand pipes sibafakele asebelungele ukuthi bethola amanzi ke ahlelekile sizokwazi ukuba applyisa be apply la manzi be connected kodwa imvamisa siwafaka amanzi ezakhiweni engakabi yi permanent sike siwafaka ama stand pipes amanzi siwafaka mase kunezakhiwo sesikwazi ukwafaka umuzi nomuzi. So ke sobambisana kanjalo kulo ndawo. Kukhalwa ngamathuba omsebenzi. Kodwa before fike kumathuba omsebenzi, sicela sikhulume ngezinto ezingenza amathuba omsebenzi engabi khona. Eyokuqala nje yalezo zinto ukuthi izingane zethu ezisencane zingasithanda isikole, ingafuni esikoleni, zingafundi. Kuzodala lokho ukuthi kungahleleki kahle bebe baningi abantu abangaqashiwa bangcono abantu asebadala uthi umuntu nami kwakuba ndlululo kwafika lesi simo angikwazanga ukuthola ithuba lokufunda but onjani lo namhlanje uhulumeni esefundisa abantu mahala esezakhiphe ngisho ilantshi esikoleni osezakhiphe ngisho izinto zokuthutha i-transport ihambise izingane mese yona leyo ngane ingafundi yenjani leyo ngane hayi ifuzile la ekhaya alukho ufuzo olunjalo. Kho umuntu ofuza umkhulu la. Umkhulu isizathu esizwakalayo kwakwenzakaleni umkhulu angabe ifundiswa funde. Ubandlululo lamshaya lambeka phansi umuntu omdala. Manje wena yini ozothi kubambile uthi uyofunda? Ayikho. Ngoba hayi sila kuyazanywa kuyaphandwa. Akho umuntu ozophanda la. Omncane efanele esikoleni mzali, mdadela esikoleni umgade aye esikoleni. Hayi le ndaba ukuthi kuthiwa kuyaphantwa ingane na 6 years awuhambe uyophanta nawe izophantana ingane na 6 years leyo nto ingasidalela inkinga ukuthi bande kakhulu abantu abangezukukwazi ukuqasheka kanti ngabe siyayiphungula inkinga masibafundisa bazokwazi ukuthi bebe namathuba angisho ukuthi bonke njengamanje sebefundile sebenamathuba khona abanama degrees khona abanama masters abanama honors abasahlezi emakhaya kodwa akakwazi kuba izizathu sokuthi abantu bengafundi lokho bethi abantu hayi buka nje nangu bani unamajazi akhe amaningi kodwa akaqashiwe kulungiselele ngoba uyazi imvulezayo ingase yenze kwene uqashwe wena manje masomane sihlale sonke sithi sizokufunda basayabona abafundi labaqashiwe sandisa inkinga asandisi solution. Now sicela ke sibambisane lapha. Nansi ke enye inkinga. Lento ekuthiwa ilocalization. Kuthiwa abantu bendawo. Makuvulwa amabhizinisi sicela abantu bendawo behlomule, makuqashwe sicela abantu bendawo behlomule, iqiniso lena. Kodwa awukho umthetho oshawe uhulumeni. Othi uma ngabe udefy evula imboni la iduze kweni Clearwood, uBillvest evula imboni la iduze kweni Clearwood. Sekuyofanele ke futhi ezinye imboni zafika abanye bengakabi khona So okushukuthi awukho umthetho omphoqayo ukuthi ungasebenzisi criteria lokuqasha uadvertise mese abantu beapply ngokuthi bezokwenziswa ama interviews mese uyabaqasha besebenza. Awukho umthetho ogudluza leyo nto. Ngoba masingasho amanga la sithi ngampela kuzomane kuthiwa nje hayi bonke abahlala la abeze bengene niyohlasela nizoshisa umuzi wemeya ngelinye ilanga. Nithi washa amanga ngcono ngisho iqiniso. Ingakho kubalekile ukuzicitsha ngoba ukuzicitsha kwenzela ukuthi nawe nje ubuhlala la eClearwood mase usicijile ngephepha lakho lemfundo mase uhamba uya kwenye indawo yofuna umsebenzi ungabandlululwa kuthiwa ngekuze uqashwe ngoba uyena waleyo ndawo. Kuyoba mnandi kuwena nawe sewufundileke manje usunesicucu sakho usufika kuleyo ndawo ufuna ukuyosebenza kuyona kuthiwa nawe uyena wangakithi awuzukuqashwa. So masingashaya lowo mthetho ngicela ukwazisa umphakathi kungabhujwa. Kungafanele kubuye wonke umuntu waKwaZulu Natal osebenza eGoli adilizwe emsebenzini abuye azosebenza la KwaZulu Natal. Ngafanele kubuye wonke umuntu esempumalanga ku-Eastern Cape, ku-Northern Cape bebuye bezosebenza la ekhaya ngoba sesishaya umthetho uthi umuntu akasebenzi la angahlali ngakhona. Zingaki ihlobo zisho nje bahlezi la ezisebenza koMagoli, ko-Eastern Cape, ko-Cape Town, zingaki. Akucabanga sethi wayifakwe ezitimeleni nasemabhasini seziyabuya ngenxa yomthetho osushawe ethina. Asimane singawuthinti nanokuthinta lo mthetho sikubeka eceleni ngeke usilekelele. Kodwa sike sikurecommend nje ukuthi hayi phela noma nikwenza kodwa nibobabheka nabaseduzane. Kodwa uma ungashaya umthetho oqondile nje omile othi uma ungahlali kwamashu awuzuqashwa kwamashu uho my babo ngeke uzube khona umsebenzi. So ngicela ke siyibambe kanjalo leyo ngithi siyabonisana ngithi asilwa ngithi ngcono-ke masibonisane. Bake bathi abaseShesterville kwakhiwa leya mall ekuthiwa iPavilion bathi bona abafune umuntu ongahlala eShesterville ozoqashwa ePavilion bakhohlwa kunje abehlala eShesterville baningi ePavilion kuzofuneka ba 2000 kuphela. So bona baningi nje abehlala eShesterville. So mayiqedwe iPavilion bazodinga ukusebenza kwezinye izindawo. Sabakhumbuza lokho. Ingakho kwagcina sengena nabantu abasiqhamuka kwezinye izindawo. Sathi okay kulungile sinivalile le iPavilion yenu. Mayiqedwe nje ukwakhiwa ningeze eGateway. Ningezi nani kwamanye ama malls asizokwakhiwa. Hlalani kule yenu yasePavilion niqasheke kuyona nonke. So bonke uniqasha nonke. Babona lapho uthe kanti akubhediwe bashintshe. Ngoba sike sibaqwashisa abantu kodwa kudleke ngokuthi phela abanenkani beqhubeke ngenkani. Ngifisa ke ukungena ekuthenini imisebenzi ingavinjwa izinto ezimbalwa. UPresident, uPremier, uMinister, uMEC, uMayor, amakhansela siyaphuma sonke siye emazweni angaphandle. Siyahambe siyoheha abatshali beyimalta beze la. Siba attract tabezela bezo investor in our city. Kodwa bafika besibuza imibuzo imbalo lapha babuza imningi. Usugqoka uthayi ke njengoba ningibona ngigqoka uthayi ngisuke ngasagqokile kanye ngisuke ngigqoke kanje. Wemeya waseThekwini. Lukhona uzinzo la uthi asofaka khona imboni. Lento ethiwa stability. Uzinzo. Uzinzo ke bakwethu umphakathi la ngalokho kuthiwa khona kwandi izibalo zabantu ababulala nayo. Mihla namalanga isonto nesonto sekudlwengula bangaka sekubulewa bangaka sekushisa ukuthi sekuvalwa imigwaqo ngetoyitoyi sekuvalwa nangamatshe emgwaqweni kushiswa ngisho ama-truck kushiswa ngisho inkampani imboni mese ujona abantu abazotshala imali edolobheni enjalo. Ake ngibuze wena nje ubuhle ezila umtshalo wemali ungavuma ukuzotshala imali yakhe edolobheni enjalo? Ngeke uvume. So uzohamba uyofuna idolobha elingcono ekunepeace ekunokuthula kulona okunozinzo kulona ekunepolitical stability kulona okunama programs nama policies akunikeze certainty ukuthi mangabe ngifaka imali yami la angezukuyitshinga imali yami la. Ilokho abakufuna abatshali bemali nina nike nibone imboni sezikhona nje ezintsha ivulwa kusuke sesenze lowo msebenzi yokubanxenxa. Now masifuna ke bonke labangaqashiwe bekwazi ukuthola amathuba ezimbonini bengene ezimbonini besebenze kuvula izimboni ezintsha ake kube noxolo emakhaya emndeni uxolo aliqale emndenini yethu kuqala. Bo baba nini nisashaya omama yekani manje sekwanele. asasinga shongo vizi bashayeni. Mange tise guanele angu asishu sasishu ilo tini bashayeni. Se guanele bafuti, enough is enough. Bafu etu nini nizi shimani. Unetanualiwe ndombu suwe ambu suwe kuaza. Pumane pshimani nuzani kitina sinfundi sekshelo aganjani ndombu. Tine sisikaniyo. Gwana jos mananga sakano ni sakala gwana la pekshelini. Manga sheli gashu bona sekete mashloni maninganya na oza kitina sokchela mashloni ya katu aganjani. Na wakatongo muti. Kato nifutu ibuge meshweni ndombazani kulume na ibuge meshweni nganji. Ilo kikopoze lipalu zero la papanz. Izo bisugi bonta ya isena mazu mezi tae ngege ngeena. Futeza manja isashu pigi na isi manikshele yon. Akisashu upi na mtanji. Manga bala nje zinga agina minga kaka waneza zing shela impela istime la singatwala. Nganglu kengza nginga fumj. Nga wafanube na inda waga no. Zazi ngishela, ngimane ngifaku no, mkuni ngichi no. Aya banya basa ngishela manje ngifake ring. Ya banya njuba ngifake ring nji, gono kekaba ntimpela ke. Ma ufake ring too responsible. Tua lokwazi ngishukwa kumuzu, yene simfuni mpela. Gengamane ngibe deputy. Basho kanjani. Bafike becele bethi ngamane ngibe deputy. Kodwa ke mase befika kuya ngokuthi wena kubani mina sengimane ngisho nje ngithi hayi sekugcwele kwa account sekugcwele manje bathathu banela angiboni ukuthi ngafika ku 4 so ke kubalekile ke bafowethu sakheni imizi and ukwakha imizi ukuthi sonke sivumelane siwumphakathi waseClearwood wase ward 32 ukuthi indoda esashaya unkosikazi wayo kuzosukuma thina siwumphakathi silwisane naleyo nto ngoba ukwenza egameni lethu njengamadoda uhlambalaza thina njengamadoda hayi ukuthi umuntu wesifazane akhale yedwa laphayana kuze kube leyo ndaba azazawoshona nikhona nomphakathi aqalwe ngeimpama kwandise kufika sekuyiqupha sekumese ngelandela usezoshaya ngesibhamu uphi umphakathi waleyo ndawo buphi ubuntu uzinzo ke lola asiqinise emakhaya kwakhiwo uzinzo kodwa nani bomama ngiyanicela ake nithobeke bomama ake nithobele abayeni beni hayi senibuyeni phakame kakhulu nani awu 50-50 ni distorted no 50-50 kuyalingana ngapha nangapha cha bubu umyeni wakho lo mhlobele kodwa naye phela ukuza thobeleke akathande naye ukuze uthando luqhubekele phambili akafike nezinto ezimnandi la ekhaya izinto ezimnandi akayeke ukuhambe enikeza wonke amantombazana awathole emgwaqweni akayilethe la kumuntu wakhe athe usemqokile ningixolele uma ngikhuluma kabi ningixolele kodwa nje nami ngibona sengathi uma singakusho lokhu kuzongenzeki ingcono simane sikusho now uhamba ubhizi ubuka iy'keti ey'mfishane laphana kubantu basedolobheni behamba lapha edolobheni ney'keti ey'mfishane sikriyethela endlini esakho uma ufuna ukusibuka esifishane wayikhethela wena umuntu wakho uma ufuna naye asikhindele la endlini mnikeze isiketi esifishane la endlini wawuhambe uyobheka ezinye iy'keti ey'mfishane isiketi nje into eship kangaka ngumane uyithathe nje uyithenge nakho umkami awungifakele lesi uma sengingena ekhaya ngoba ngifuna uma ngingena ekhaya ngingene ngizwe ukuthi sawu sengifikile ekhaya bakwethu sengikhona manje ngizothi ngithi ngiyangena ekhaya nangu mem lapho ngihlangabeze sangweni ewu yabo le ngubo iyofika emaqakaleni lapha manje nayo ngoba ngimthengelile enye isize yaguga ingubo manje kungcono nje ufike umphathele ukuthi nakho umkama uphathe lokhu awungifakele lokhu awungenzeli ukuthi lama wivesi wathengayo ayabiza la esiwathenga ngaphandle leyo mali ngabe uthengele iy'ngane zakho umuntu ofuna ukuthengela iwiva kuhambe ofuna umkhwenyana wakhe sikhathele manje uba uminister of finance Ake siye kuba uminister of finance uhamba ufinansa yonke into, uhamba ufinansa nje, uyafinansa nje wena. Ake nje ufinansela endlini ikhaya liqine la yonke into yenzeke la, then kuzobona umuzi uzoba nje. Kodwa mama siyacela, if ubaba kuthi makufika umfundisi kwakho umama umuntu wesifazane okhonzayo oyibiza ukuthi uyikholwa, uguqela umfundisi kuphela uma umnikeza ukudla, kodwa mina akhokazi umguqele ngcono kwamfundisi akangalitholi uguqo. Waye umfundisi uzothola ukuhlonishwa ngaphezu komyeni wala ekhaya, kanti umfundisi thi usebewe ngaphezu kwamakhanda abayeni beni. Awuqale ngihlonipha lola endlini mese uyohlonipha loya mfundisi. Manje nanga umfundisi ukhona yonke into ifika ngamaplate ngamatray, kodwa ubaba uthi efika hey kudla kwakho kumicrowave. Asilungiseni uzinzo lolo esikhuluma ngalo. Bantu abasha, bafowethu, siyazi ukuthi ngenxa yokungabi khona kwemisebenzi abanye benu sebeze bayinikele eidakamizweni, kodwa siyacela musani ukuzinikela kusezolunga. Ungasho usheshe ugive up empilweni ukuthi mina ngeke ngisawuthola umsebenzi sengihlale for 10 years. Khona abahlala 20 years kodwa bayasebenza namhlanje. Manje musu ukuze uyiqede impilo yakho, uyiqede uyidestroye ngoba uthi wena ngeke salungelwa yilutho. Futhi ungalokhu uya kubantu bamanga ngoba bazokutshena ukuthi uzondwa ugogo wakho kade ayishonela. Ukhulu wakho azange umhlabele. Kwafanele ngabe umhlabelile imbuzi eminyama noma ebomvu. Kodwa ukhulu ngempela akasakwazi nokuyikhuluma nje, angikaze ngayifuna kwaleyo mbuzi. Kodwa uma kuwusiko lakho lihloniphe ulwenze uma idinga ugogo wakho ukuthi umhlabele. Kodwa ugade ungagcina umhlabela ngayo yonke imali le efanele ngabe uyofuna ngayo amatoho, ugcina ungasakwazi ukuyofuna amatoho ngoba usuhlabele ugogo. Naye ugogo uzo-understanda, okungenani yeke imbuzi, mani ulethe nje inyoni ozoyibamba lapha kube khona igazi nje eliphumayo, at least isilwanyanyana sinoboya nenyoni. Kunokuthi uqede yonke imali uqede etheni uhlabele idlozi ukuthi uyothola umsebenzi. Nalo idlozi liya-understand awusebenzi. Kungani kufanele umuntu umhlabele ulokhu uhlabile iy'nkomo ney'mbuzi ziyalandelana? You can't even afford that. Angilwi namasiko, ningizwe kahle, siyalenza usiko kwakhawunti, siyalwenza usiko kithi, angilwi namasiko. Kodwa phela idlozi alingi-understande nalo. Angingathi nginalo ukuthi olifuna inkomo, ngizoyithatha imali yenkomo, inkomo ibiza 15,000. Idlozi aliunderstand ukuthi nga-afford inkukhu not inkomo. Hhayi, namadlozi phela awathandazelwa understande bakuthi. So ke siyacela-ke sibambisane ukwenza uzinzo ngoba fanele sikwenze lokho. Kodwa sizokwenza lapha kwamasipala waseThekwini nakwi-province. Bonke abantu abasha abazisungulela bona imisebenzi yabo ekuhlaleni lapho behlezi khona, njengoba nihlezi eClaywood, nihlezi ku-Albert Street, nihlezi eDalton, bonke abantu abasha bazosicreatela amathuba omsebenzi abafuna beyikhandele bona amathuba omsebenzi, thina sinezimali njengohulumeni zokuxhasa umphakathi ukuthi uyidalele amathuba omsebenzi. Mawuthume uqamba manga ngalokho, fikani ne-project yenu nize lapha ehofisini le-mayor, nifike nithi nansi i-project esiyisungulela yona emphakathini idinga ukufinanswa, sizohamba yonke le minyanga efinansayo kwamasipala nilekeleleke nikwazi ukuthola usizo. Kodwa abantu esingabafuni olalayo ebusuku, avuke ekuseni ageze ubuso adle i-breakfast, aphinde alale emini adle lunch, aphinde ageze ntambama, aphinde adle sapha mese buka i-TV aphinde alala. Asimfunike loyo. Sicela lo uzosebenzisa le nto uNkulunkulu amnikeza yona engaphansi kwezinwele, ingqondo. Akekho umuntu uNkulunkulu angambusisanga ngengqondo. So sebenzisa lokho yini bafethu, ake sixoxeni kunokuthi siloke sihlanganisa imali kaBhiya. Ake sixoxe ukuthi asingahlanganisa imali kaBhiya, ahlanganisa imiqondo ukuthi singenza kanjani siziqashe thina siyofuna usizo kuhulumeni. Ngiyanichallenge ke. Okungenani ngingabizwela kuleli wolo uma usuyikhansela. Khansela. Uma usuyikhansela, khansela. Ingcono ngamane ngibizwele kulelo lolo kuthiwa wafike wamalameya ngosuku oluthize, wawumela wathi asisungule izinto zethu. Buka sesiyisungulile ziwu-10, asikaze sisizakale. Kuyoba umsebenzi wami ukuthi nisizakale. Kodwa singamfuna umuntu okhomba ngalomuno wodwa la. Awu, awu. Savota, ayikho imsebenzi savota yabo lo wodwa. Leminingi ikhomba ngala, ithi wena uzenzelani ukuze usizakale. Then ke sina sifuna ukulekelela qhamuka nombono ukuthi yini ongayenza udoti lo nihambe siyibona siukhomba la. Futhi ke ninake ninodoti omningi like le udwa bakunezimboni la. Mani ngakhanda cooperative yabantu abasha neyomama la. Idile nalodoti lo sijike sizonivulela imboni la ezokhiqiza ugesi ngalodoti enubutha nina. Niuqoqa la mese lo doti ukhiqiza ugesi lo gesi ozothengwa usupplyela abantu. Umsebenzi loyo. Angazi noma sindawonye. Udoti lwesubonayo. Uma usuhlanganisa wonke nje ubunjena nje nephunga la uma usunje, yabo lelo phunga ke masise unuka kabi, ila ususuvuthiswa khona ku gesi lapha. Suzokhanda ugesi ke masunje, uma ungakanuki kahle haya akwazi ukusisiza. Yabo la usukusunyanya khona usuthi angisawufuni la usuke, usuzokhanda ugesi ke lapha. Akwenziwe iproject ke yokuthi uqoqe sinivulele indawo la ozogcinelwa khona uthi ungena nje niuthulula ngama truck lap ngalawa uyaphehlwa uyaguqulwa uba ugesi. Akuona umlingo lento engiyishoyo ngishinto engenzeka. Sishinto esiyenzayo njengomasipala khona indawo esiyenza kuzona lezo zinto. So udoti musukubuka njengento eudoti kodwa awufuneki ufuna uqoqwa. Ungahlali nabantu ubuzogulisa abantu kodwa mesu yasebenzela ngokugaya umnotho. Sishaya umgomo kamasipala ukuthi manje sifuna wonke ama project ethu. Wonke ama project ethu without fail kamasipala. Siphuthumisa uhlelo lokuthi i-contract esoyisayina nabantu esibanikeza uhambe okwakha lo yamgwaqo, hambe uyofaka lela pipe lamanzi, hambe uyolungisa ukuthi, hambe uyokwakha lela holo, hambe uyokwakha izindlu. Sifuna kumasipala waseThekwini ukuthi kubhalwe cace kwi-contract ukuthi uma uthola lo msebenzi at least u-35% wabantu baleyo ndawo kusetshenzwa kuyona. Ishicilelwe phansi leyo nto kube umgomo, kungabi into eba isifiso. Uma uthanda ukuyenza uyayenza, uma ungathandi awuyenzi. Sifuna kube umgomo ukuthi masofaka ipayipi elikhulu la siqashe abantu bendawo, iy'nkontileka zendawo zihlomule. Hayi silokhu sihambe siyishumayela le nto radical socio economic transformation, sihambe sikhuluma nge-slogan. Sifuna ukuyenza yenzeke leyo nto. Lokho ke kuzokwenza kungabi khona question mama umphakathi manenza ama projects la eThekwini kungalokho ekubuza ukuthi sohlumulwa ngani thina siwumphakathi kuze kufike nama business forums. Asidingi ukutshelwa ama business forums ukuthi umsebenzi wethu fanele siwenze kanjani, siyawazi umsebenzi wethu. Asidingi ama business forums azositshela ukuthi asisebenze kanjani, siyawazi imigomo yethu kahulumeni we-ANC. Phela ukuthi nathi asikwenzile kwaba izinto ezishicilelwa phansi zimbophezela umuntu othola icontract ukuthi awukwazi ukuhamba nakho konke ozokufica la kule ndawo khona ozokushiya ngemumva. Siphuthumisa lolo hlelo ke lolo. Mani ngibona ke ningasangiboni kancane emphakathini, ngizobe ngiyilapha eCity Hall ngigijimisa lolo hlelo ne-executive sobe senza lo msebenzi. Lapho singabi nokuthi hayi akuhlomule nje abantu, asibe straight. Intsha ngoba iyona engaqashiwe kodlula wonke umuntu okhona emhlabeni wonke jikelele ugcwele. 35% must go to the youth walawo mathuba. 30% uye kubantu besifazane. 10% uye kuma military veterans, laba abaphuma bayolwa belwela inkululeko yethu kodwa namhlanje badla emgqonyeni kadoti ngoba thina asibanakekele impilo zabo. Mese kuthi 5% uye kubantu abadisabled. Manje leyo nto uzoyenza kanjani ingabhaliwe kwi-contract? Ngoba lo muntu uzomana kutshenthe ngengeze ngenze into ngasingamane siyenkantolo. Ufike enkantolo njengomasipala ushawe icala likubeke eceleni. Athi hayi mina ngihamba nayo yonke i-profit yami ngiyagoduka ngihamba nayo. Angithi akuyena indawo lo muntu othola le contract, umuntu ovela ngaphandle. So sizama ukulungisa lezo zimo ke lezo. Kodwa beside that bonke osonga business lezi imboni niyibona la manje before kuphela March sizolonta into ebizwa ngeeconomic council. Leo economic council izothi asingayishayeli thina sodwa imithetho njengohulumeni. Wena njenge private company uyilandela kanjani imigomo yase South Africa ukudala amathuba omsebenzi? Mangako ozowakhiqiza amathuba omsebenzi? Ithini iplan yokwenza lokho ukwenzela ukuthi sibone ukuthi bonke labantu abangasebenzi bawathola kanjani lawo mathuba? Siyoba naleso sivumelwane ke nosomabhizinisi bala eThekwini. Futhi asizokuxosha somabhizinisi. Kuna lokho siyabasiza. La abana mabhilidi abolile la eClearwood, so wathatha siwathathe lawo mabhilidi siwalungise njengohulumeni. Uma usuzolifuna usulibona selilihle usikhokhela imali yethu njengomasipala. Uma ungakwazi ukukhokhela imali yethu expropriation without compensation. Siwudla ke manje sobe sidla umhlaba sidla nebhilidi lonke ngale kwenkokhela. Ngoba thina sesikulungisele ibhilidi lakho ba wena ufuna ukulungisa lethi igebengu sihlala igebengu asihlali umuntu so lenza likwazi ukuthi lisebenze libe nenhloso enhle. Mose ufuna ukulithatha ukulisebenzele inhloso enhle khokha imali yethu. Khuluma isifana kalo manje. Khokha imali. Khokha imali. Mase kuhlula isingisi ngcono manje shaya isifana kalo. Niyabona ke into ithuke esenzayo lapha sifuna kutshalwe imali lapha ngasebhishi futhi ibhishi lethu liyaphoxa wokubona apho ibhishi emazweni omhlaba elivalwa ngo9 mawuhamba nje lapha ibhishi ngabo9 ebusuku akho life there's no life ubo ukuthathe nje umuntu wakho uye lapha nje ngabo9 ubona uzofika utholini la niyohamba nje nobabini nibukana lapha na at least yena oba nayo into yokwenza nibukana ke nobabini kodwa haya akukho kwenzeka la so sifuna ukushintsha leso simo sikhulumisana nosoma business be invest a serious investment ezodala amathuba omsebenzi kwenziwa ama hotel la wazokwakhiwa lapha ngase point waterfront kwakhiwa amanye ama bhilidi okuhlalisa abantu kodwa kwakhiwe neitolo nama business azokuntu abantu abese dolobheni lethu isitolo size siyovalwa ngo 5 ekuseni kwamanye amazwe kwenzeka kanjalo. Ngo 5 ekuseni ziyavalwa itolo. Ngo 10 seziyavulwa itolo. Ngo 10 seziyavulwa itolo. So sifuna leyo nto. Now ngivala ngelokuthi ke mphakathi. Imsebenzi ngadaleka. Kodwa ifuna siqale silungise nathi la. Konakele la. Abafundi ngapha basema university sisabazamela ukuzama imali zokufunda nani nani bashisa ama university. Umbuzo uthi bazofundela phi? Yibo laba sebebhekana namaphoyisa bashisa amaveni amaphoyisa. Abafundi njalo labo. Mina ngiyasola sengathi akusesibona abafundi abalapha. Ngeke uthi umfundi yoshisa iveni amaphoyisa umfundi. Akuyena umfundi lo muntu. Ngifuna igama elizothanda ubangcunyana naleli ngilicabangile. Umdlwembe loyo. Ungconywana ke leli. Kona bengilicabangile bezothatha uba nenhlambanyana umdlwembe loyo umdlwembe ke bakwethu umuntu efanele alungiswe nje manje kuthiwa kuyaqedwa ngaye manje kuphela umdlwembe abe umuntu same time yabona ke laba bazoqhubeka beqhubeke nokwenza into yenzeka ema university amaphoyisa enza umsebenzi omuhle impela bamba umuntu fake evenini futhi evenini ungayili ngenyawo zakho. Kuyoba inkinga uma usakwazi ukuhamba ngenyawo uyongena evenini emaphoyisa ukaboshwa makunjalo. Ukuze sibone ukuthi uboshwe kahle futhi waboshisiswa. Fanele uthi uma usubuza umphakathi ehleze eduze kwakhe evenini, wena ufike nini kanje, ufike kanjani la, ethi angazi ngiyibone sengiphakathi. That's what we need. Ake siyeke ukuba uhulumeni otamatisi. Uhulumeni ozodelela nombani, nombani okutebhisa ibhlukwe, sambeni siyoshisa. Sambeni soshisa nomphakathi uyalandela landela isikhotheni. Awumbuzi ngani umuntu mayethi asambe soshisa ibhilidi lethu umbuzi ukuthi sizophila ngani mase kuthiwa seyilungisiwe le nkinga. Njengoba uthi asiyoshisa leli wall, mase ilungisiwe inkinga okufakwa kwetiyela la ngoba sifuna umgwaqo wetiyela. Mase sewulikhontile iwall uzolithola phi? Akekho futhi umuntu ozoshisa iholo ashisa iclinic ashisa isikole mese cadi lo uhulumeni uzogijima ovuselela leso sikole. Akekho umuntu ozovuselela isikole esishisiwe. Uma ushisa isikole mzali usemphakathini iy'ngane zakho izofundela emlotheni. Uma ushisa iclinic iy'ngane zakho zizolashelwa khona emlotheni bazofika impela unesi izofika impela imoto imobile clinic ime phezulu komlotha lapha ihlatshwe ngomjovo ingane mase kuphele nayo nomjovo la kuthathwe wona umlotha lokuxutshwe namanzi mhlawumbe kuzophelisa kodwa okubalulekile asehliseni imimoya siyisizwe esidiniwe sinolaka against ourselves sidiniwe manje umuntu odiniwe akabe sacabanga uyazi umuntu odiniwe uthi ehlushwa amagundane endlini kwakhe awabone lokho equququda impuphu yakhe la eshaya namakhabethi eshaya zonke izinto athi hayi man hayi man hayi man asuka othenga isigubhu sikapetrol egarage amana uthele wonke umuzi ngopetrol leli gundane ngizolikhombisa amana avuthi ashawumentshisi ishe indlu mese senegundane selifile useyabuza sengizohlalaphi asingakwenzi lokho siyisizwe esidestroye izinto zaso kwenele manje lokho esisikudestroyile kwenele asimini khona solungisa iy'nkinga zethu thina ke siwuhulumeni wenu oyimisele ukuhlinzeka ngamathuba omsebenzi futhi sizozenza iy'nhlelo zokwenza lokho kodwa sidinga ukubambisana nani ngivala ngelokuthi ke ukulwa ne-crime ukulwa nobugebengu kudinga lo mphakathi ugcwele leliholo lo mphakathi ugcwele leliholo wenza isifungo namhlanje ukuthi ngeke siphinde sithenge impahla yokuntshontshwa ake bephakamise nje abake bethenge bafanele abayidayiselayo la abaphakamise abenza njengami thina seke sithenge abafanele bedlula bedayisa nje akuphakamise njengami ya ngiyabonga ma honest u-honest yona mawami abanye abathembekile abafuna ukusho kanti bayakwenza wena uthembekile unkulunkulu uzokubusisa kodwa ugcine kungabisayithenge bafaneni izinto ma uthenga izinto kumfana odlula edayisa ngicela ukunikeza amathiphu ma ephethe iradio ngoba phela iradio akade ayisebenzisa yena akasayithandi I'm sure unaso isilipha esithenge ngayo akathi uma ezokudayisela iradio angiqale ngibone isilipha uma singiyakukhokhela nizobona-ke ubugebengu ukuthi abuzukuphela yini ngeke kuphinde kugqekezwe emzini yenu ma nizoqala nifuna iy'liphi kubantu enithenga kubona ngeke kuphinde kwagqekezwa emakhaya enu ngoba abantu abagqekezayo babuye bezodayisela nina futhi bathatha impahla la kwadlamini bayoyidayisa kwazondi yabona ma singayeka ukuthenga emaseleni nizobona akekho umuntu ozoqhubeka ebe entshontshe akulona iphupho leli engilishoyo ey'ndaweni abakwenzayo isimo sishintshile namhlanje akusenzeki lapho emlazi benza into enhle kuthe kugqekezwe esikoleni bantshontshe iy'mpahla zesikole namakhompyutha kwaphuma umphakathi wangena umuzi nomuzi wawabuyisa amakhompyutha esikole that's what we need sifuna umphakathi onjalo wena indaba ufuna ukuphila impilo ongakakwazi ukuthi uyiphile indaba ufuna i-TV enkulu yeniliswa le ngaka oyiphe onayo ekhaya yeneliswa yiyona musa ukufuna lezo gcwala isithabathaba sodonga kanti awukwazi ukuyikhokhela ngoba uzoyithenga ngo-500 kanti esitoli u-7000 ngiyakutshena nje uba uyithenga ngo-500 ayiphumanga kahle emzini lo uthathwe kuwona kudutshulwa umnumzane wakhona kade egoloza nempahla yey'ngane zakhe wadutshulwa wafa wena kahle hle nje ububuka lapho ubuka isidumbu le TV oyibukayo ngifuna ukukwazisa umbulali ngoba lesi gebengu lwase sikudayiselile kanti ithathwe kumuntu obulewe ma ifika amaphoyisa eyifica le TV kwakho umuntu oyimedara uwena hhayi lokudayisela ngoba ubufakazi busethenini kwathathwani la ekhaya ngesikhathi kubula umnumzane wala ekhaya so ma sifica leyo mpahla isikuwena ezandleni zakho uwena ozoboshwa maphoyisa ke nilisheshise lolu hlelo lokuthi wonke umuntu onento entshontshiwe nje nike ningene emakhaya nje wonke umuntu onento entshontshiwe nje simane siyisheshise le nto sitile naye nje simfake ngale endaweni emnyama indawo emnyama Now singalwa ke nobugebengu sidinga ama street committees and village committees hayi abantu abathanda ikhundla khona labantu abathanda ikhundla nje emphakathini ningabafaki kulama committee labo bantu ngeke besebenze yabona le genge oyikhundleni ongikhetheni ahambe ethi abantu bayangifuna engakaze afune umuntu. Abantu bangifuni mina ozoba nalesi sikhundla, akaze afune umuntu njalo. Usho yena ukuthi abantu bangifuna. Miyekeni loyo. Ake nifake abantu abazosebenza ngokuzimisela, sibe nama street committees, sibambe lezi imoto eziletha ama drugs eClearwood. Siyayifuna lezi imoto eziletha ama drugs eClearwood. Sibambe namaphoyisa ayingxenye yokusebenza negebenge eidayisa idakamizwe eClearwood. Uyebo omkhulu mase kubamba amaphoyisa kodwa makubanjwa nina omkhulu. Asikwenzeni lokho, sizolehlisa izinga lobugebengu, abantu bethola amathuba omsebenzi kube kuhle. Ngivala ngelokuthi ke bakwethu i-corona nezwini. Akusesilona iphupho ukuthi sikhona KwaZulu-Natal. Qala besisakhuluma ngamanye amazwe ase-Africa. Manje akusesilona iphupho ukuthi i-corona sikhona KwaZulu-Natal. Futhi akusilona iphupho ukuthi ayikho kude kakhulu KwaZulu-Natal ila komakhelwane bethu eMaritzburg. Futhi akusilona iphupho ukuthi ngeke sazi ukuthi obani ababegibele nalomfo wethu otholakale nalesi sifo ababegibele na ukuthi bona sibangenanga yini. Bona abase Maritzburg noma base Thekwini na. Now yinyeke into efanele kuyenzeke. Uhulumeni
Kodwa isikhathi masinjena sibona nje ukuthi ke libumbene ihora lokuqala emini bebade sicela sikakhulu ke siyazi ukuthi ke besicela ke uFefe kuzona ke lezi noma nje iteshi ezilandelayo kwiMbokodo FM izwi lomzansi iVibe FM iTheku FM Highway Radio inanda kanjalo nentokozo yabasazi ke ukuthi besinesikhathi esinqunyelwe kodwa njengamanje ke njoba sazi ke ukuthi ke ubaba umculo sikhawunda uyena ke usathule inkulumo yakhe eibhekise kuna kumphakatho lekule ukuthi ke sizothanda ukuthi sikimnqamule la ngoba siyazi ke ukuthi ke abantu bakithi ngoba sazi ukuthi ke masabaholi kakhulu azimanga benikwe ithuba elifanalili uye kathande ukuthi ngempela agcizelele ngayo yonke indlela kodwa ke thina ke ngoba sazi ukuthi ke njoba simsakaza kanje sisebenza ngesikhathi sisokwenza nje ngendlela efanele njengalokho nje mama uthi uyakhumbula nje kwabanye nyawaphuza wathintile uthinte ke indaba yezindlu njoba ke kucaca ukuthi ke uphinde wakubandlulule okusho ukuthi ke umuntu ke ohola isibonelelo esingaphansi kwa 3.5 ngenyanga lo muntu ke kumele ukuthi ngempela athole uchaso lwendlu mangabe nje sefinyelele nje eminyakweni ngama shuma mabini nanye ku 21 years lo muntu ke uyadinga ke ukuthi ke athole uchaso lendlu okanye ke imchaso phecelezi oyona ke iproperty development uphinde ke futhi ke wakubalula ukuthi ke kunabanye abantu besifazane ababekiwe ke ndiyawana thizini aba evictiwe khona la endaweni kanti ke uthe lokho nje bakubhekelile and bayafisele ukuthi ke gcineni bagcineke labantu besifazane bakwazi ke ukuthi ke bathole ke noma nje basuswe lapho bekhona kodwa ke bathole ukuhlinzekwa ngendlela efanele njengoba lokho uphinde futhi kwaluthinta iphuzu elithinta ke idisability lithike mangikhuluma ngedisability ngikhuluma ukuthi ngingokuphila ngabantu labantu abaphila ngokukhubazeka ukuthi ke uphinde wancanxa ikakhulukazi ke emakhaya kanjalo ke noma nje noma nabazali kakhulukazi ukuthi ke cha abazali ke abangayishaya indiva ukuthi ke labantu abaphila nezingane eziphila ngokukhubazeka ukuthi ke base bazithathe nje njengabantu noma nje abase ama rejects kodwa ke abazithathe zizokwazi ukuthi zithole ke isibonelo sakahulumeni ngoba ke ikhona imali ebekelwe bona abantu abaphila ngokukhubazeka uphinde wafitha wathinta indaba ekthinta ka ground parks ukuthi ke nayo bazoyibhekelela esikhathini waphinde ke futhi waphinde wabheka ke ehona kamathuba omsebenzi nakugcizelele kakhulu ukuthi kamathuba omsebenzi bazozama ngempela ukuthi bayisukumele indaba ethinta amathuba emsebenzi uphinde ke futhi ke wabheka indaba ke ukuthinta ke ayokuhlomula ke kwabantu ngeendawo ke inxashana ke noma nje kokuvula kwamathuba emsebenzi lapho kwena kade kugcisa kakhulu mhlambe kakhona uphinde ke futhi ke wagcizelela njengamanje ke masephethe yakhumbula nje ukuthi ke ekuphetha nje uphinde wagcizelela indaba yokuthi kokulwa nobugebengu fighting with crime neboneke ukuthi ke iyona ke emoti yabheka ke edlangile kakhulukazi emphakathini uphinde nje wenza isibonelo nje ukuthi ke emoti yabheka nje umphakathi ukube nodlame in such a way ukuthi kugcina ke usuze wa vandalizer okanye ke ulimaza ke noma manje ngithi ke ingqala sizinda ke ekumele engabe ngempela ke akumele ngoba nje mawuthi abheke ingqala sizinda mangabe yakhiwe akusukho ukuthi ke isuku yakhela ukuthi ke ivandalize ngoba egcineni mangabe kuvandalazwa ke kwesakhiwe kusho ukuthi ke egcineni kuzophinda ke siqalwe phansi masiqalwa phansi kibe sekufuneka enye imali le imali ke ingabe iyathathwa iyophonjwa ke ekutheni ke iqhubeke yakhe nje noma ngithi ke yakhe iqhubele phambili yakhe umnotho sikhathini samanje ke asivele sigoqe konke lokhu ukushiwo ke uyena ke noma nje umhlonishwa owengamele yona ke umkhandlu wetheke umnomzana kumxolisa ikhawunda yiko ayolamaphuzu kade ngewacacisile ngaphambilini ke akuyiwona ke akade ke ewalethile khona la emphakathini wasekle kude kusukini lanamhlanje sibonga kakhulu ke ngazo lezi iteshi ezilandelayo ngokuthi ke zisibukezelele umangibala ke imbokodo FM izwi lomzansi iVibe FM iTheku FM iHighway Radio inanda kanjalo nentokozo FM sibonga kakhulu ngesikhathi nisiphe sona bese ke sithi ke ngalesikhathi ke sesaligoqa thina uhlelo sibonga kakhulu emakhaya.